Hajar King, my name
Rive
is
King.
Yeah. I MC Frank on the beat. Sun is smart on this. LBM,
LBM.
King Kong. Bawani Masima. Guru Kiki. Guru Kiki. Mwenziwe usinione kadiri yako leo ni yako kesho itakuwa yangu
kuruke
Cholongo.